Kivulini jua mepata Akiona ibilisi katulia kuna mashaka Mwajuma na cheka penzi lipo shaka shaka Wauno meupala kwenye kibegi kuna sasampa
Kama umepambana sana Umefeli sana Umehaso sana Umesafa sana Kama umepambana sana Umefeli sana Umehaso sana Umesafa sana
Sone ukusta ndakalawe
Amina
Kwenye kupata
Apate
Kuku gani
Weupe
Analiage Kumchaka mchaka
Jinja
Abim Salema
Adija
Chaka mchaka
Jinja
Abim Salema
Adija
Kama ujapata rudia tena
Rudia tena Rudia tena
Rudia tena
Rudia tena Rudia tena
Rudia tena
Madili ya kifeli mwamba rudia tena
Rudia tena
Kulia kikaza sana rudia tena
Rudia tena
Kushoto kibana kaza rudia tena
Rudia tena
Bali ya ukianguka smama rudia tena
Rudia tena
Haina kufeli
Rudia tena
Kasa bamba
Rudia tena
Ongeza speedy
Rudia tena
Jizi bolti
Rudia tena
Haina kufeli
Rudia tena
Kasa bamba
Rudia tena
Ongeza speedy
Rudia tena
Jizi bolti
Rudia tena
Jee Oho
Narudia picha pose na ufya kuituma kwa Fatuma Naongea nature pose na ufya kuidunda siari goma Narudia gonge unge na unagusa tena kikata bas Narudia na njimbo za unagusa mzuka ukishuka bas
Wepachiko ee kula lanja sobarida
Narudia kuchola tena mana jana sijaona
Weja mandi wewe narudia tena mchawi mita
Rudia tena, rudia tena,
rudia tena
Heshima HME Swiri Dismas Mariwa Wambie Banks Kila miti
Meneja Commander